Hold on to me, don't go. Hold on to JD, don't let it go.
Another guilty beat.
Don't go,
please don't go. Niko apa na kungoja, don't let it go. Niko apa, don't let go. Niko apa na kuita, please don't go. Niko apa, please don't go. Niko apa na kungoja, don't let it go. Niko apa, don't let go. Niko apa na kuita, please don't go. Niko apa. Na kila siku zinavyo kwenda, nimekaa apa na kungoja. Fanye yako malize, ili niwe nawe. Please don't go. Niko apa.